exclusive from cleanjams.com.
Keep it up. Neu fumi na ku kabwe sheba ha chumuda pa lulu dandana vena shwa shwa. Vali filo kunga fuati kunaba shanga na pisha. Shaba trustana chindi koku bombesha. Nebole sasa la nshai twish kolo narifuile lelo nyimbo shandiba kulalisha. Wila imono kuchepo cho wasenda chali kula. Wila fushefi bosaba kupata bali fula. Abo veno lemo nabale kutotela. Ebantu bamo vene kumba java nana shidi kula. Wila lekaya kuponya mashiwi wakushuta. Wenu fono mata wati kuima waikunta. Batinga fialo wate kwesho kwambo kuiputa. Banta bani bako swea leku suma leku. Kuputa. You are chosen it a waka for me sepela. Got a long way shile ya inde pela. My destiny heo papa kamo neke lale. Saba nove lucifer tota kushingile nshila. Ndekulo mba don't give up on yourself. You are the hope ya my niece na my nephew. Mona mu family finduta vya wasefu. Walupwane webo baloleke shapo pena yesu. Imwena kosa kwale sana kulekelesha. Wai chef ya fulo papino lepisha. Wila labatie na pele fya chimpele. Shakuba kusula lelo bat.
One day kinapanga Zezi, atifuaya kazuwa na matochi. Alonfo kulila kwandi. Lesa teka shepanse. Wande fika panga Zezi. 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 La la la. Wande fika panga.
Jino kupapusha bana bakachua. Pamo na bali ya balanda chiba ya bakafilwa. Bali lelo mna moneko bukuba. One day kakisa pika na tocha kasipa.
Kikapanga sensi.
Kikapanga
sensi.
Kikapanga sensi.
Kikapanga sensi.
Kikapanga sensi.
Yeah.
We say we fall a bomba, it's a cold world. Man in trouble, say watch it, take it, take on wild. Sada atila basa mbidi le makawad. Sane ile ngande biye vya kwati no mud. Manyanja pofe jose kwati nine domad. You can slow me down, get to mweke jeni forward. It's okay, you can judge me nigga, so what? Pretty soon, bama kaka, you go no one. Mugalande tsungu, kalande mpia, tetumbo musungu. Tikuna bo wampia, kwati feni dungu. Sungu teaching kazungi la babululu. Hey mula landed sungu. Pasco, jafyo seni dunku. For future I will employ those who speaks good English. And I will speaking good money.
Wande fika panga sesi. Katufaya kazuwa na madochi. Alonfo kulila wandi. Besa teka shepanse. Wande fika panga sesi.
Kushaba naba kwa chiwa. Pamona bajaba landa tiba jaba kafilwa. Jamwa sukolo tuwa miposha mundi shani. Katufuwa kwa tinyele timushani.
Kikapanga sesi.
Emneva
sesi.
One day.
Kikapanga sesi.
Just one day.
Landa na kukia.
Yo komanda ni komanda futo. Komanda murwanda. Chauta one. Asela swagi. Geto medimi. Bamega. Neufumi na guu. Kebido. A farmer, Mogandong investments.
Exclusive from twinjams.com.